Zizamziki Uganda. Zenu takula mutwe n'ebisenge by'omutima byonna byesibye. Obwongo bwango bwefuze kulota metironga nebase. Ibi ngusaba tonumya ejinja tolisambutida. Kimanye eno bikambwe tondeka ku kisenge. Era sigane bali balumya mbu abesigawe bali boogera. Naye nze ndese guli omukwano musufu guli. Nza nkwetaaga nkwetaaga owange owekyama. Nakulonda na mubangi watoyinana wakyama. Nza nkwetaaga nkwetaaga owange owekyama. Nakulonda na mubangi watoyinana wakyama. Could you be my sweet daddy? I wanna get closer to your body. City girl, take me to your daddy. Are you my sherry? Bambi to wali ale kambo gana mtima gulumya. Kiriza tuvere babidi anga wiz on the radio. Die mama bunde kandika wango mwana. Njagala baby mpole banja ngagwe mama wabana. Nza nkwetaaga nkwetaaga owange owekyama. Nakulonda na mubangi watoyinana wakyama. Nza nkwetaaga nkwetaaga owange owekyama. Nakulonda na mubangi watoyinana wakyama. Balumya mbu abesigawe bali boogera. Naye nze ndese guli omukwano musufu guli. Bambi towali aleka mbogana mtima gulumya. Kiriza tubere babiri anga wiz on the radio. Nza nkwetaaga nkwetaaga owange owekyama. Nakulonda na mubangi toyinana wakyama. Nza nkwetaaga nkwetaaga owange owekyama. Nakulonda na mubangi toyinana wakyama.